tangi markii ay burburtii dawladdi dhexe ee Soomaaliya mayba meelo ku bayay hanaankii dawladnimo ee dalka shal hagaayay shacabkana kibsiyaay gartay usleey sidaas daraadii mayba ha ifbatay shal gaadashada hantida guurtida iyo ma guurtida ee dadweynaha leeyin iyo oo in isoo sheegdaayaan magaalada Baydhabo maalin kasta mayba ku dhiyay waana la aragay iyo dadkii iska haysadaan milkiyadda lahaanshaha dhuleed eeg iyo dadkii leeyin taaso ki kasta buu suweeday warqad usleey mayba ingeta ideem in idaayas in aan dhulkaas lahaa saldradii iyo otaas jarta ya mayba dhawaantun shir jiray dibadkum Baydhabo ka qobaday Sheikh Mustafa Ahmed Saciid oo ah 99 sano jar ka noolay dibadkum Baydhabo muddo dheer waana 60 sano imaamku hay masaaidka carabta ee kiyaala baladkum Baydhabo shirkad jaraa'id oo yahay ku qayb galeen warbaahinta dibo jeshal gadiisan ee ku hawlgalayaan baladkum Baydhabo iyo idaacadda warsan oo qayb ka hayti warbaahintaas may baahan gudbiyay sheekh aba shirka saabsan sidii markaas usu lanka garab siilay dhul usu sheegi in sheekh usu leeyay milkiidiis kaaso kiyaala deegaanka laga magacaabo Muuriyo oo dhow baladkum Baydhabo sheekh yamay ba sheegay in iyo kalsoono daro kridi markii uu sa aragay in dhulkiijay la gorgorsado haay dadkuna ku wargabaan in isu leeyay
umada yah ka deeri wa kas alhamdulillah an misaad ka may ka hay imaam ka hay ya alhamdulillah dan hamma rasadi ala kulli hal lukashi wa kas adawada iyo sito bodanka kharibaan may kisin ku osiga interrupta wajib sulsaaran way xiyaartu bulad wadanka wadankan amaankin way kan amaankin way ilaa isin ka amaanay adoo ku in la karebo xil osin saaran way hadana ilaahay san waafaji toqt is hadda bodan toqt fayl way oo ilaayna waqasi gulsin kasiyo wadanka adawada laga reebo waa shay oo matluub ah hadana khair baysan waafaji
Sultan Faisal iyo Hassan Ali Maqtari oo ku mid ee ehelada Sheikh Mustafa iyo yona may ba ku hadalayna shirkad jaraa'id iyo oo sheegeen in dhulkaas uu leeyahay Sheikh waana Hussein in dhulku isay ko dhaxaltooye oo Sheikh uu soo dhaxli waana muhiim atiyereen in Sheikh dhul yey li ilaaliye badama ay xukunti maxkamad waana sheegdi in Sheikh Mustafa uu dhulkaas leeyahay ilo dad badan iyo arageen iyo markaas gorgorsadaayeen dhulki Sheikh lahay dadweynaga Baydhabo may baan ka baaqayna in la garab suruga Sheikh in la garab suruma Sheikh si markaas lambad baadi dhulka kiishay may ba kalo Hussein in dhulkaas maxkamad mar hore bu go'aan ku deertii waana langaad korna
dhulkaasna Sheikh Mustafa Saad oo cid sheeg gaabnay ka dheegaysan u sii le aadisa ka dhaxli ee dhul oo u sii oo baaxad leh oo meeliyaala kulli dadada arag waayay hatana fawdi iyo argagaxisi walwalba la kusoo biyaata ciidimir roogan meelo qoriile ee kulli dadkii deegaanka Baydhabo deganay reer Baydhabo dhan 98 dad odiyaala lehde oo gordow dhulkaas Sheikh Mustafa inuu soo taabay ciyaalje walaalis la taabay sa isniin oo leero la gordow ee hatana may baaqin jeedeen islaamka meel kas u soo dawladda dhaxa haatoy tan Southwest Koonfur Galbeed haatoy ilaa heer madaxweyni deersinta in dhulkaas nankan iska leeyay dad ka haysta xaqee lan ku fujii
een hantims dad manka baahan xoolo dad manka baahan Sheikh Mustafa oo 60 sano misaaidka carabta rooga jiray iyo geeki may ballena hantidiis dad ka dhacayaan boobahayaan dhamaan reer Baydhabo Soomaali digil imarfla intii uu ka saa Sheikh Mustafa iniyo on ka gargaaran dhacaasay beertasay islanjay sidahay Sheikh Mustafa oo lu wada kasay een iyo beertasan fidiina Sheikh Mustafa lan dibjay sidaay mee beelinsu ka dhaladay carbeed dad dibjay sidan mee een Sheikh Mustafa iyonay dad ka dhacayaan may balena beertasay ay la gadanay dadal la qiqiyana la fadahay bulshada reer Baydhabo bulshada meel kasta roogta ma in sheegahayne in Sheikh Mustafa dhulkaasay la ka dhacay oo boobka ee dadka la ka gada la fadahay in dhulkaasay dhul la boobay oo sheekhi magaalada uu ku weynay 60 sano masajidka carabta imaamka kaay xoolashay ay hantidi is abooshay abshiha ka deeri ata nan dad dulmiyo un hayna badi horna beed dulmiyaasan ka dhalana lankaasay dhamaan geeki may bagargaaranka baahanya digil imrifla reer Baydhabo meel kasti oo dalkii dibadiis ooyo maqalshay in muqalshay Sheikh Mustafa ka kasaasan karagaasan dawladdu is geeki hoos rooga dhamaantiyo mayba ku codsadaana in Sheikh Mustafa geeki badbaadin aan baahanya
si kastaba haato isaysoo ku dhulku iyo ka badan baladkum Baydhabo iyo maalanka sana maxkamaddu iyo roogaan dad iska haysta dhulka iyo injarna ilaa ay hatana maxkamadda oo si rasmi ah in adaytii dadka dhulka shalle sidii loo xukumo lahay iyo oo taasna dheerto iyo oo jarto wasaaradda garsoorkii arrimo diinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya.